Yeah. Afi flex. Woman, I swear to me, now she give me a headache, no medics. Bending me like I'm in a cage of love. I'm a prisoner. SHI, I can't a slave. You know it. Sing.
Oh, yeah. Penzi liko mabara, moyo uko jalala, kautupa. Penzi aja cheza fair, kantoa kafara, kansusa. Ani acha mini go alone, amenipa maumivu wala isipona. Nipo giza ni jamasi on, moyo kaufunga ogo ni taban. Matatani, kifo na kiona yani. Mwezenu usizani, kama nitapona mimi. Maruhani, yamenipanda kichwani. Mapenzi anaumanye, asiyejua ni nani. Yani nusu mtu nusu taira, kutwa kucha kufikiria. Nimemisi joto kukumbatia, ninatamani irudiwe. Nimekumiss mwenzako, mwenzako na tabika basi. Nimemisi tabasamu lako, nisikilize mwenzako, nateseka kupika basi. Nimemisi pia na chakula chako, nione. That I miss you. Tena vile we ulivyo kisu. All I see is you, girl. All I'm thinking about you. Tatizo moyo, wa moyo wangu. Megomba kubadilisha mawazo kwako. Pengine macho, wa macho yangu. Yanataka kukuona wewe peke yako. Natapatawa toka ulivyo nyacha nateseka. Kumpata kama wewe sizani. Yani nusu mtu nusu taira, kutwa kucha kufikiria. Nimemisi joto kukumbatia, ninatamani irudiwe. Nimekumiss mwenzako, mwenzako na tabika basi. Nimemisi tabasamu lako, nisikilize mwenzako. Nateseka kupika basi.
Chao nione mie. Mama. Nime kumiss mwenzako. Nimekumisi.